on my Pegu music.
Good
night.
Ah, masigachi sasi, Simba wakati. Omukwano gw'omutuufu naguwani, mubona kusanirani.
Nze ndi mwetegefu okukuwa, okukuwa
ebirungi byonna mu nsi.
Sirikwegaana buli gwa mushita,
mu buwonvu wonna wendi. Kabenga kasente ng'okeetaaga, kubira ku ssimu kakusanzenga. Kabenga kaseera ng'oneetaaga, nina kumpole nukamale ntuke. Kabenga kaseera ng'oneetaaga, nina kumpole nukamale ntuke.
Wechakalire
Manyola babanji banji
bakusuubiza biki,
Manyoli wa manji banji
bakulugira banji.
Olw'obulungi bw'omutima gwo, kafesi n'omubiri gwo nga bisikiriza abalabi. Kusaba tunula tolaba abalabe, bali kunsusa onekere mbale. Kabenga kaseera ng'oneetaaga, nina kumpole nukamale ntuke.
Best boy on the baby.